for Empire Music. Nyanse Mfirika ya wandi say.
Dr. Wills, nzani okungano kuimba.
Nzentunulire bikulu byokoze nene unya. Oli Katonda munene, gulu nensi byonna gwe biwulira. Nkwagala onjagala omatira, tulingana bansasana. Nz'omukono gw'ogwa nemu okutenda, era ne bwengeza kwa sobola kulimala.
Katonda mukulu, Katonda munene, akola bikulu, akola binene.
Katonda webi wombu, ensozi na gayanja, atula mubireyo. Omutonzi waba indi, abelu na bafirika, atula mubireyo. Ani ya mwekana, ani ya musobola. Ani ya mwekana, ani ya musobola. Ai ya 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 ya.
Katonda mukulu, Katonda munene.
Musumba wange, manyi gange, subi gange. Kumo bulamu wange, abana wange, ni mchala wange. Urwane intalo zange, abalabe wange, noba kubabona. Uri murwanyi wange, mboli nange, anatesa yani. Yes.
Katonda mukulu, Katonda munene.
Chala, kudapa to abana balunji. Sibiriza masunda babu kuruwe, newenga sibula elanda babu kuruwe. Bukulu wa Katonda tebuno nyezeka, bukulu wa Katonda busukuru nyezeka.